ndo mana niko hapa amenitoa mbali sana ndo mana namimbia praise Yahweh tumabudu ndo mana niko hapa amenitoa mbali sana ndo mana namimbia
Kosa yaliyo mema ndo maana ninaimba praise Yahweh tumwimbie ukimwimbia naombe sifa utakosa yaliyo mema ndo maana ninaimba praise Yahweh tumwimbie
praise Yahweh. Kama si huruma zake, ndo maana ninasema.